Kun Radio Sagale Americati. Karama tadre ta fanu tenna tenu mo wogatu kudura yero mummich ministera Dr. Abiy Ahmed gara angot tufane as jijira wana dadar gamani jiru jedu namon kannen kesa hika muhidam tota siyasa partides namon siyasa diyettida ala turan garabiyat debiu mirgiya da ofi ibsachu kabajamu angon motumma tokko tokko badira wachu chakaman hidamuf kabro kafakenya tkasu kanarra kaudan lami wambiya wagga ke sadar bajran parakumala maf kuda tokko jechuda attamittilal na kormalka diratto tamagala ambo nakamte wollagadi taqasumas baratto to barno to sararka ulana dubbisun yadasani nuf ergejira kuno
godeli ta wollaga ala la do safi kende war wabusi banketa barakumala maf kuda ni kase anga mati mirgi ala namu mafin jiro mirgi wanta jiro jiro alkani min tawre gumbe kamu gujati re mama maula ummati bai garu ratra ko gudda gaba kana ti mirgi afani jira male ku tumma go tumma ti wanti jiro to konjo namoni hida mani guati to kodun gaba da mini hida ke sata ni jira ni jiro maka mati ni wani tin kalla bura re fa erosa ni mati mala da da me inni tuni moida kero ne da da mu jira bai kana wisu fa me maka da male ku no ana na ti mai ani gori na ratti sai da ni hida ti ba ku ta tumma da rage jira sai ya furtani sai ki dutti sai mo aman to ko ya da sala da te bauden da ni jira mu rafi su ga jira dan ni kana jiru in jiru kuma ti posti ta kawar bare ko hadin anno ne bara kuma la ma fi ko da la ma kana ke sai ga foye ko ba in ga to foye no gari da foye ko ba do foye su ka boye ne ya da te sun barwa dan
da din jira ma ne kan te ganda duwa sai din jira ta non ni ya da ta ke jira mu jira su jiru ke sai jiru alota kandura jira ne ra yodalle kunjun foyo ne wan baye su jiru matin kan jole tani baye jena ira mani rakatan jiru alli mi soma ko jini ne na no ne tilai ne ki taman jiru kan ne ka baje ji fa ko jino da ti kurala ne walakka ka tira bu ne gide mana no kan aro tilli ji da gur kutta gaba ade ekonomi ran ne mani bambar garu ji tin ne sari war bare ti bo inul fa ta tari ga ka ina moto remote bari kuma la ba kuran sun bara umanni ifawai nargajire tasbira ne ke chatureda atau tigaru aljin sunan marma tikin tan bon den den ke suma gara wallaga ke tikki dan bayanchu garanu sunu warana lelo tarade tiyuran
ani gratu magala boku dacce gratu magala tasu gara kuma la maskudani kurata ko yare wandara ta biyo dergamti gara kuma la maskudata ko yare mun cinistara angotu san nan ni badi sanale la tsaya ta ti mun ta ko yuri hida ni gabi ya ni tsoro yare san addi gutta na kuma kanarra ta na tsoroci ratkan gudran mun na tsoro na dan da ta mun ya ni tsoro amma mun gara kuma la maskudata ko ta nan mero ni lagu na cikin ta kensara buka ini sudah sebararamu tanmu becin manusiat rakina gutar akagaj becina teilala jera kana berbihara kunisi dan cedani daga sanggiru cedah kata buddha sinikuda gama malik yogasi namun tikadani nasi sawli wani mekabu mati sirota si ullawli yamin kaba kisanat sinikara kasili nabdani mati koki sanani santamana mora lenji santamu kitamu kujara kakele dubu sindan denyo nyata lege sifindan denyo kutana sada gudasin kita gahama hala sanan rakina kusna gali gulotit ani yakin barakuna lama kura lama rakani nani yaka hudwa kalisera tira suka bode yada gatsu nana jambu malabarani hirani mati sakona gati sin ukubani ilia sasani yala hinarkan murra ka jisan yaatu mata kollo ikudani yachu rachina tani gwaan toko to nirejun yachu nako maati sadar jisan yoyaska jota nigratan imo sera sako dostan kana kama tida gahane chudan baga jishan tani yachu warpa du yadabi tafako nagbatu lani hita oromia gara gara chisakan gwaan tankalo kumtini polis komishini hi kollai tabadda umma ka oromo jira marat baga ayano Sebahara kena sinjau kecil dah berapa, jalan rumah.
Bapak Anko, kalau lu jelati dia nama, para kaki HD, nama kisah di sekir. Jadi, para kaki kena yang nama kabelan ini, jicirah, tiap jicirah. Ini mutumah kan ini, waan gurguddaa hojjette tokko namoota hidhuu mana isaa kana keessatti immoo akka gammachaa hin jirre mirga namummaa isaanii sana irratti mootummaan waan guddaa jijjiirama jedhamee mana manani kun qabatamu maalif kan argameedha miidiyaa kan jedhamedha kan akka maakalaawwi manni isaa sun akka banamee manni kan waan taatee isaan akka yaadatan godheedha. Namni isaas immoo manuma hidhaa garaa garaa sanallee fooyyeessi garaa garaa jira jedhu kan akka mirga namummaa akkamitti akka isaan kadhani isaan kun immoo faallaa riformii yookiin immoo faallaa imaammata mootummaa kan godhaa turanis baroota darbanitti arginerra.
Maqaan koo Kumaa Baqqalaan jedhama. Yuunivarsiitii Finfinneetti kadhimamaa doktaraati. Haalli qabatama biyya keenyaa jijjiiramoonni keessumaa erga mootummaan dura ture sun gara hooggansa Dr. Abiyyiitti jijjiirame as wantoonni mul'atan baay'een kan jijjiiraman ni jiru. Isa keessaa inni bu'uuraa tokko hidhamtoonni siyaasaa biyyattii keessatti bakka garaa garaatti dararamaa turan akka gallakkifaman taasifamee jira. Sana qofaa miti dirreen siyaasa biyya kanaa haala gaariitiin babal'atee adeemaa ture. Sana waliin walqabatee lammiileen biyya kanaa keessumaa warroonni poolitikaal eliits jedhaman kunii sirriitti dubbachuu danda'u, mirga yaada isaanii ibsachuu danda'u, fedhii isaanii calaqqisiisuu danda'u kun haala dur hin beekamneen babal'ataa dhufee jira. Hooggantoonni sadarkaa olaanaa irra turan biyya kana kallattii dinagdee siyaasaan akkasumas immoo dhiittaa mirga ilma namaa waliin wal qabatee warroonni akka gurguddaa gochaa turanii aangoorraa akka kaafaman taasifamee jira. Muraasni isaanii immoo seeratti dhiyaatanii jiru. Kanneen biroon kan ammallee seeratti hin dhiyaanne akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Ammallee gaaffin bu'uuraa uummanni biyya kanaa kaase immoo hedduun isaa hin deebine. Fakkeenya fudhannee yoo ilaallee gaaffin uummata Oromoo waggoota hedduuf kaasaa ture akkasumas fincila yeroo darbee keessatti shoorri isaa olaanaa ta'e kan inni adeeme wantoota gaaffilee gurguddaa bu'uura ta'an lama irratti ture. Inni tokko dhimma Finfinnee wajjin wanta wal qabatudha. Inni biroon immoo dhimma afaan Oromooti. Egaa Oromoon gaaffilee kana lamaan akka gaaffii bu'uuraatti kaaseetu kan inni ilaalu. Kanaaf jijjiiramni dhufe kuni dhuguma jijjiirama sirriidha jedhee kan inni Oromoof hiika laatu yoo gaaffileen bu'uuraa lameen kun atiliist deebi'uu yoo danda'anidha. Egaa mootummaan kana deebisuuf maal gochaa jira, maal hojjechaa jira, uummanni hoo hagam eegaa jira kan jedhu xiqqooshii yaaddoo uummataaf mootummaa gidduutti kan uume ni fakkaata. Uummanni trastii mootummaa kanarraa qabu haala yeroo jalqabaarraan baay'ee gadi bu'aa adeemee jira. Uummanni gaaffin kun ture jedhee gaafataa jira. Mootummaan immoo ittuma deemaa jira deebii jedhudha laata. Kuni kan Oromooti. Saboonni biroonis akkasuma gaaffilee hedduu qabu. Gaaffii Sidaamaatti ka'aa jiru, gaaffii naannoo ta'uu, gaaffii uummanni Amaaraa kaasuu, gaaffii heerri biyya kanaa haa jijjiiramu jedhamanii hedduutu jiru. Egaa wantoonni kun hundumtuu gaaffilee deebi'uu qabanidha yaada'ani.